iskuulka hadda waxaa joogta ma aragtay 470 marka 200 waa gabdha 270 kalena waa wiilal saasay ku kala yeen marka 470 horta abaarta aad bay inta aad abaarta zaaid ahayd roob la'aan ka dhaha zaaid ay noo saameysay xag enrollment ka maxay hadda ilmaha way soo gadoomeen inta cirka dhacay laakiin oo noo yar dhacay laakiin inta ka horeysa waxaa ilmo qariib 400 iyo qadar ba iska maqnaayeen oo ariga raaceen oo dadka ay la guureen maxay la markii baadiyaha la aado laazim ilmihii waa la isticmaalay no medical of life way marka abaarta hoos ay u dhacday enrollment ka warkor aad ay hoos u dhacday laakiin hadda waa la yar improve gareynaya ilmihii way soo noqonayaan waxaa hadda iskuulka waxaa joogta TSC 8 macalin marka adii at least 4 ama 5 macalin oo kale way ka maqan tahay marka T waxaan ku kabnay ma aragtay macalimiin oo PTA la dhaho oo board management ka dadweynaha ay qorteen inkastoo hadda macalimiintaas waqtigii ayna saameysay abaarta ilmi waxba kama soo bixi karin ilma lacag loo dir karo maba jirin because waalidkii cidda ma joogan lacagtina lama wahay neef ariyo gadmin hata maba jirin marka aad iyo saas hadan lacag ay weli nagu leeyihiin macalimiinta ayada ahayd marka waxaan filaynaa hadda next week ama daada weekend aan Paris ku yeelno wixii hadda lacag oo ku maqan aan maartay aan ka dhacsiino sifir laba qarashkii macalimiinta lagu heli lahaa laakiin hadda way joogan macalimiinta marka 5 macalin waxaan ku kaaba gareynay macalimiin oo PTA hadda ma doogaa shorta waxaan joogaa 19 sano waxaan ahay the highest head who overstayed in this school maybe kulayba hadii dadkan waxaan la transfer gareynay 4 sano 5 sano markay joogan laakiin kulayba according to my leadership I try my best level sifa marta intaas hadda aan ku joogay without complain waxba jirin laakiin inta hadda aan joogay aad ayaan uga dagaalamay Ali Marij waxa hadda oo maartay gabdho la guursaday ama guur daraad iskuulka looga bixiyay weli hadda namay sameeyeen iskuulka TBC ga wala la qabsaday maxay ila macallimiinta wala train gareey dawladda qarash badan ayay ku bixisay marka ilmihi way la qabsadeen hadda ilmaha hadda ku jiraan grade 1 grade 2 grade 3 because way bedel marta class wixii la dhahay waa grade because up to hadda class 5 maxaan u maleeynaa waa grades class 6 iyo 7 iyo 8 baa u dambaysa systemki hore oo 844 marka wala la qabsaday maxay ila macallimiinti hal ama laba ma weeyo most of them 100% were trained teachers on that TBC marka waa okay wala la qabsaday